Premium on Zedsnails.com.
A house of fame, house of fame, house of fame.
Umoyo wangu neo kwaza ndo kama futo kulimweo. Kusamvela kwangu neo kwaza ndo kama futo kulimweo. Uchakolwa wangu neo kwaza ndo kama pressure kulimweo. Ushemwela za nyoko,
chila muntu fenechu wachapa.
Life ya nyoko,
niwe baba nikiva.
Mwela za usu
sana, kalingenu inesha.
Life ya usu
sana,
mavuto yanga leo. Ya sasa nduke mavuto yako weo. Kanipeza na kolewa, mayamba kukamba nishakolwa. Kanipeza na somola, mayamba kukamba tisamvera. Umoyo wangu leo, sasa nduke mavuto yako weo. Una umoyo wako nawe, usalangane pamu zako awe.
Tipeza mosi ya napachalo, zivonse banga nkale dalo. Fortify ndingi ndiye kamu sangu,
yeah. Umoyo wangu leo, kwaza ndo kama futo kulimweo. Kusamvela kwangu leo, kwaza ndo kama futo kulimweo.
Uchakolwa wangu ni
kwaza ndo kama pressure kulimweo.
Ushemwela za nyoko,
chila muntu fenechu wachapa.
Life ya nyoko,
niwe baba nikivana.
Mwela za usu
sana, kalingenu inesha.
Life ya usu
sana,
Nikasa uka neo, ati nilipenzelu weo. Kalemela neo, ati gai anapanda.
Muntu pachalo alipipa bwindo. Sama funa muzake zimu yendele. Life bachalo niziva zaku, osa kamba kawa zaku.
Life yanga, isa sanduke fiumo kuliwe. Life yanga, isa nkale kastori kuliwe. Umoyo wangu neo, kwaza ndo kama futo kulimweo. Kusamvela kwangu neo, kwaza ndo kama futo kulimweo.
Uchakolwa wangu neo,
kwaza ndo kama pressure kulimweo.
Ushemwela za nyoko,
chila muntu fenechu wachapa.
Life ya nyoko,
niwe baba nikivana.
Mwela za usu
sana, kalingenu inesha.
Life ya usu
sana,
tukope fondo. Manena njine wapaka mwa efi sansa musha Adizi nikona palishisha efi sansa musha Muma kama njine wama bloni efi sansa musha Just live your life, your life, your life, life, life,
yeah. Umoyo wangu neo, kwaza ndo kama futo kulimweo. Kusamvela kwangu neo, kwaza ndo kama futo kulimweo.
Uchakolwa wangu neo,
kwaza ndo kama pressure kulimweo.
Ushemwela za nyoko,
chila muntu fenechu wachapa.
Life ya nyoko,
niwe baba nikiva.
Mwela za usu
sana, kalingenu inesha.
Life ya usu
sana,
Umoyo wangu neo, kwaza ndo kama futo kulimweo. Kusamvela kwangu neo, kwaza ndo kama futo kulimweo.
Uchakolwa wangu ni
kwaza ndo kama pressure kulimweo.
Ushemwela za nyoko,
chila muntu fenechu wachapa.
Life ya nyoko,
niwe baba nikivana.
Mwela za usu
sana, kalingenu inesha.
Life ya usu
sana,
Oh yes, Chimps Kelly. You know me, straight from Chipata yada. The Yosta, I see ya. Chill Stada, I see ya. DJ Rafetch Shows Ball Entertainment, Cruzy Beats, DJ Kasuli, Acapondo Zoda, DJ One Time, DJ Shimwe, DJ Chiulu, we straight from Chipata, you know. DJ 4, DJ Brax, DJ Banks, DJ Helmet, I see ya. DJ Ducks, we straight from Chipata City. Chimps Kelly, Bamba, Mr. Wheeler, Edward Zikuta Pee.
Nani Brands I see ya Na shirini Wendy Halawa
High levels 85
20